kama gongo. Please ni please, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kati shoko. Please ni please, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kama gongo. Please ni please, iwe bigi au ndogo. Mindo bigi, nini maosogo.
Nili sharp lojo, kadema napiga na BJ. Octo the young biggie call me CJ. Bola, kredoska chiwa na ma DJ. Wakisikia ni rolling, wanafinya replay. Wakisikia ni ball.